Etats-Uni kɔkanko minisiri Marco Rubio ani Israel minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu olu ka nin ɲɔgɔnye in bɛ kɛla ka sɔrɔ bɛnkan kunfɔlɔ min tun bɛ Israel ani Hamas ni ɲɔgɔn cɛ o banni tɔ o tɛ tɛmɛ dɔgɔkun fila ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnya kan ka kɛ waasa ka se ka bɛn bɛnkan ɲi tako filanan kan. Etats-Uni kɔkanko minisiri Marco Rubio ale ye kanbɔ k'a fɔ ko fɛrɛ ka kan ka tigɛ waasa ka se ka Hamas silatunu.
Hamas cannot continue as a military or government force.
A ko Hamasi tɛna se ka taa ɲɛ ka kɛ kɛlɛkɛkulu ye walima ka kɛ marabaajɛkulu dɔ ye fo u ka silatunu de dan de ka kan ka siri u la. Gaza kɛlɛ kalo 16 kɔnɔna la Israel sera ka Hamasi kɛlɛ ɲɛma dɔw jolo kari. Wa jamana in minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu ka fɔ la waasa u ka se k'u ka kɛlɛ laɲini bɛɛ lajɛlen sabati u mago bɛ Etats-Uni ka dɛmɛ la.
And we will ensure that Gaza never.
Ako amena fretike wasa Gaza kanake kele ya bayi Israel mable wa amoko be Etats-Uni ka demela wasa anka seka ola nyinu olula sabati ola ana seka sinye sinyuma blasenka.
And set us on a path for a different future.
Israel marabao yu kambo ka foku ka kankoro sigu lakana ko babu ka kolubina laje kren krenike bi tenedon ka foroka kubina kumanyunga kele andofana chika taka Egypt chogo mina kaseka kuma Gaza mugu chiu sonsorli benkan tako flana kunka. O wati kele na Etats-Uni kokanko ministri Marco Rubio alebe tanya ni akatama oye bi tenedon kase Arabi Saudite.
So thank you.
Thank you.